Straight out of sight on music.
The Big Boy Strip.
Jinbee's own production.
CKMusicPromos.com.
Tubuka kachelo ze bige pakutila tila ifibe ize ipepo waiposa na muovoloshi one day paka bubu somboshi life kuipenya mwami
sana
kaifi ya pena kale no sweat no sweet hey icho umuntu kuomba hey, life kwaikala kwaikala kuno hey iwe kuomba jumoto class my dear hey, life kwaikala kuno umuntu kuomba ubunangani kunawe mune hey iwe kubomba te kulanda landa fiata hey. Umuntu kubomba bakusange mpia mone kuchitasha bane kubomba bwafya sana bwafya hey. Kubomba
eria shibamu ini bano chalo kwesha kwesha fe kubomba bakusange akaso
bwafya sana bwafya iwe uwabangilile wanu inayale ngama ndigi adikari apani nsenganya ifibombelo fyandini nsendama nangula mabuloko kundetama as long as inebo nshile iba ndesombola mwili vedyo mpiva ubutala bwala isula ni diva pantu umuntu kubomba life kwaikala kwaikala kuno hey, iwe kubomba jumoto class my dear hey, life kwaikala kuno umuntu kubomba ubunangani kunawe mune kubomba te kulanda landa fiata hey. Umuntu kubomba bakusange mpia mone kuchitasha bane kubomba bwafya sana bwafya hey. Kubomba pano chalo kukwa teko koneki aveo yose ufufuma muleki kuifinya sana tiapari winga kwafwa limopepa pano chalo tainga kwafwa achino nkapelo muchinzi vye onsi wasongo na wana na wanji vye onsi chbetia nkuomba weni wakuseka norwimbi chipuwa chikuru nkucheka ni confuse your enemy ya kubwatansha kwata energy no time na matime wasters inariba pamulu cause I'm one of those stars apa kuingila 99 piki pa mic apa nde imba maini pakumona kwefsuma hey, icho umuntu kubomba hey, life kwaikala kwaikala kuno hey, iwe kubomba jumoto class my dear hey, life kwaikala kuno umuntu kubomba ubunangani kunawe mune hey, iwe kubomba te kulanda landa fiata hey. Umuntu kubomba bakusange mpia mone kuchitasha bane kubomba yeah. Muntu anta kusanga kufyaka suma kubomba iri ashiyari shiri kwa kali in case shinanga na mulaba ninevo the big boss trip big man bashululu na mimona Trish P jombri pachpanda katia wa mupila Copa Filimba Rido Logistic Willy Comus Manager Saito Manakonde na mimona Nebo tuwa shako
CKMusicPromos.com.